Banachiwa balwani dembe lya bannamawulire bemulugunyizza gavumenti olw'okuggalawo ebitongole omuli n'ebyamawulire ng'ekyakoleddwa mutima mulungi. Kidiridde ekitongole ki UN Uganda NGO Bureau okuyimiriza ebitongole ebiri eyo mu kkumi omuli ne Human Rights Network for Journalists kwa South African Center for Media Excellence beetegereze bye bakola. Kati akulira ACMI George William Lugarambi ne Robert Sempala akulira HRN gye bagambye nti wadde beetegefu okwewozaako beewuunya ekyabagazzaawo mu kiseera ensuwa esinga okwetaagira okulondoola abamawulire n'eddembe lyabwe.
Katutulinda bulinzi obwenkya galambye gavumenti ya kutuwoko tusobola okuginnyonnyola biki byetukola tatuira tetegeka oba naaba batuyise tusobole okunnyonnyola tegeeza bulungi kubanga oluusi nkikumye kifaananyi kituufu biki byetukola naye wakuwadde okusanta jangu wennyonnyoleko tuli tuwesani oba naaba tutegeeza bulungi naye nga nsobira era abantu abasinga obulungi byetukola babimanyi kubanga byona tubiteeka embagano tubiteeka
wafikire munaku entono okuva lwatu biyimiriza era tuli beetegefu tugezezaako kimu kye tusobola okulaba nga tutambulira mu buufu obwo obw'olwokusalo tulina okukola emirimu gyaffe era manyi nti tujja kuba beetegefu okukolagana obulungi tusobole okuddamu kakkaabya emirimu gyaffe eddembe lyo lya bannamawulire tusobola okugamba kati tusobola kukola mirimu nga twali tugikola.